kwa majina ni yani.
Alright.
Nakimkaka.
Hudu.
Let them know my love for you will never die.
Will never die.
Let them know my love for you is on the rise.
Okay. Wakingoja to fall, minta fall zaidi. And friends told that you napenda gaidi. My prayer at some point, wapi usha skia. Ati God and I disappoint.
And you love me at my lowest.
I'm your Superman, mama,
to your lowest.
God, your main force, meza ikona side plates. Now end your main course for my boss, mama. Sasa ume make boss. Ephesians 5:25 in a rain force. Sikujua na kuitaji until you came through. Wachana na wow, walidhania ni games too.
Hey, yeah. Walige arusi, wale walisema tutachana. Walige arusi, wajione.
Lakini wana like kwa my pictures. Washow wife mpo anatoka kwa my scriptures. Zetuni goals for years watashindo kuscore. Na kupenda now sana than before. Ata wangu oh sana na no. Send for me ukweli and I know. Kio yako niko shwa ina reflect malaika. Ukinipea na respect mawaitha. Na kwa jikoni ni bonge la meal. Commandment umevunja ni ile ya kustill. Yani umesanya roho yangu mama. Nda kustaki kwa mamangu.
Walige arusi, wale walisema tutachana. Walige arusi, wajione.
Wacha wajione.
Wajione.
Wacha wajione.
Wajione. Wajione. Wacha wajue ni wewe.
Wewe mama.
Wajione ni wewe. Wacha wajue ni wewe. Wewe.
Nimekuchagua
wewe.
Ni wewe acha
kujishuku. Ni wewe na wewe milele.
Ni wewe usijishuku.
Mimi